SBS Radio.
Waa maalin kale iyo eedo kale oo loo soo jeediyay Peter Dutton. Eedahan cusub ayaa lagu sheegay in Mr. Dutton uu ka qalqaaliyay madaxii hore ee ciidanka difaaca xadka Roman Quadlick 2014 inuu shaqo siiyo laba askari oo hore uga tirsanaan jiray booliska Queensland oo ay wasiirka saaxiib ahaayeen waqtigii laftigiisu uu ahaa booliska Queensland. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ayaan ka aamusan eedahan u dambeeyay isagoo isticmaalaya xasaanadda baarlamaanka oo macnaheedu yahay inuu xildhibaanku wuxuu doono ka dhihi kara baarlamaanka dhexdiisa wax dambiyana aan loo raacan karin, ayuu wuxuu Dutton weerar afka ku qaaday Mr. Quadlick shaqsiyaddiisa, wuxuuna uga digay mucaaradka federaalka inaysan aaminin waxa ninkani uu sheegayo.
This smear is coming from the former Australian Border Force Commissioner, a man who was, as commissioner, sacked from his position.
Aflagaadadani waxay ka imanaysaa madaxii hore ee ciidanka difaaca xadka oo ah nin laga eriyay shaqadiisii. Waa nin qalqaalsaday, buu yiri gabar 30 sano isaga ka yar. Waa nin ceeboobay, waa nin aan sharaf lahayn, waana in la fahmo danta ay wataan xisbiga mucaaradku. Waxaana soo baxday, buu yiri, in nin la shaqaynaya Mr. Quadlick inuu hadda la taliye u yahay hoggaamiyaha mucaaradka. Tan ayaa ah weerarkii u dambeeyay ee muran u dhexeeya labada nin, wuxuuna murankani bilowday markii wasiirku iska fogeeyay hadal uu Mr. Quadlick ku sheegay inuu soo farageliyay kaysas gabdho Yurubiyaana oo jaaliyado ahaan u shaqaynaya 2015. Mr. Quadlick ayaa shaqada laga eriyay kadib markii baaritaan lagu ogaaday doorkii uu ku lahaa gabar uu xiriir la lahaa oo shaqo laga siiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Sydney. Kadib hadalkii Mr. Dutton uu ka yiri baarlamaanka, Mr. Quadlick ayaa jawaab degdeg ka bixiyay isagoo bartiisa Twitter-ka ku qoray waxa uu ku tilmaamay hadalka Mr. Dutton oo uu ku sheegay cantar baqash iyo iska dheh. Markaas kadibna waxa uu ka dalbaday wasiirku inuu hadalkiisa ka noqdo. Afhayeenka Labour-ka u qaabilsan arrimaha socdaalka Shane Newman ayaa su'aal geliyay in Mr. Dutton la aamini karo iyo in kale.
It would seem that Peter Dutton gives au pairs to rich donors and government jobs to his mates. How many times has Peter Dutton provided jobs, which are taxpayer-funded jobs, in border force and in his office?
Waxay u muuqataa in Peter Dutton uu dad tujaaraha oo deeq siiya xisbiga inuu siiyey jaaliyado u shaqeeya, uuna shaqooyin dowladda siiyey saaxiibadiis. Imisa goor ayuu Mr. Dutton shaqooyin mushaarkooda dowladdu bixinaysa uu bixiyey? Waa su'aalo u baahan in laga jawaabo. Haddii Scott Morrison uu arrintan rabo inuu wax ka qabto, waa inuu Peter Dutton weydiisto inuu sharaxo arrintan. Dhegeysi sanadka ayaa hadda eegaya isticmaalka Mr. Dutton uu awooddiisa wasiirnimo u isticmaalay inuu hor istaago gabdho la tarxiili lahaa. Mr. Dutton ayaa dafiraya warbixin uu Mr. Quadlick u diray dhageysigaas oo uu ku sheegay in madaxa shaqaalaha ee wasiirku uu weydiistay isaga inuu joojiyo tarxiilka gabdhahaas jaaliyadaha ahaa, isagoo waa wasiirkee uu sheegay in taariikhaha ninkan sheegayo aysan ahayn xilli uu wasaaradda joogay. Isagoo taa ka jawaabayana, Mr. Quadlick ayaa warqad kale oo uu qoray ku sheegay inuu taariikhda qalday oo uu kays kale oo jaaliyad ku qalday kayska uu ka hadlayay. Wasiirka waa Mr. Dutton ayaa sheegay in sanad kasta kumanaan kays oo fiisooyina la weydiisto inuu dib u eego, iyadoo codsiyo badan ay iga yimaadeen, buu yiri xisbiga Labour-ka laftigiisa. Wasiirka ayaa intaa ku daray in Labour-ku ka masayrsan yahay guulaha ay dowladdu ka gaartay inay joojiso doonyihii keeni jiray magangelyadoonka, haddana ay ka fursan waayeen, buu yiri, inay isticmaalaan taatikooyin kale oo sumcadda la iga dilayo.
But I take on merit the cases that they put to me, Mr. Speaker.
Member for Lawler,
I have no personal interest in relation to that matter. I have...
Kays kasta oo la ihor keena goonidiisa ayaan u eegaa. Wax dana gaara oo aan ka watayna ma jiraan. Weeraradan shaqsigaana shaqo kuma laha fiisooyinka aan bixiyey ee waa Labour-ka oo isku dayaya inay abuuraan weeraro magacayga lagu dilayo, maadaama ay necab yihiin, buu yiri, xaqiiqda ah inaan guulo ka gaarnay doonyihii dalka soo geli jiray. Mr. Dutton ayaa sidoo kale dafiray eeda lagu sheegay inuu baarlamaanka been u sheegay markuu dafiray inuu san dana shaqsiyadeed ku lahayn kaysaska fiisooyinka lagu haystay. inkastoo mar dambe la shaaciyay in mid ka mid a gabdhaha uu fiisada siiyey ay ku tali jirtay inay u shaqayso nin ay wasiirka askari booliisa ka wada ahaan jireen gobolka Queensland. Aadam Ban oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Greenka ayaa sheegay in shacabka Australia ay xaq u leeyihiin inay runta ogaadaan.
It's very different when you are a minister exercising power on behalf of the Australian people and you get to exercise a lot of that in secret behind closed doors.
Waa kala duwan yihiin markaad wasiir tahay oo hawsha lagu idmaday aad u qabanayso shacabka Australia iyo inaad shaqada si sira u gudato oo albaabka aad soo xirato. Shacabka Australia waxay xaq u leeyihiin in la baaro wuxuu og yahay banaanka soo dhigo oo hortago dhageysiga sanadka ka socda.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.